get money, I'm a star, 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 star. I get money, Kelton. I'm a star, 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 star.
お金稼ぐ俺らはスター。
お金稼ぐ私はスター。
スター、スター、スター、スター、キラキラ
私はスター。
お金稼ぐ俺らはスター。
お金稼ぐ私はスター。
Baby, spend my money. I feel I'm deep in love because I got you, my love. If I offend you, it's in my bar. I will come back to apologize. Baby, call you sweetie, honey. O kwangu wa uhakika. Uni utamu gani. Weza kumeni shika. Baby, call you sweetie, honey. Huni utamu gani. Muda wote furumai.
Baby, let's go far away.
Far,
baby, far away.
Far,
oh, far away.
Far,
baby, far away. Baby, let's go far away.
Far,
baby, far away.
Far,
oh, far away.
Far,
baby, far away.
DJ Kelton, the antidote.
Papa, I like it, oh my lord. Let me call you sweetie, honey. Wakwangu wa uhakika. Uni utamu gani. Mwaza kumenishika. Let me call you sweetie, honey. Wakwangu wa uhakika. Utamu mbaka ndani. Muda wote vurumai.
Baby, let's go far away.
What you prefer? Put your money where your mouth on there. Yeah, that's what me prefer. Set it, pick up. Set it, pick up. When me set it, you have it. Pick up. So when me set it, you have it. Pick up. Sim sima, uka the keys to me bima. Kisikia Kim Jong kotu na juan kuririma. Female Benzema, girl dem na go ina. Reproduction tunaifanya backseat ya kaldina. Bad girl didi, bad girl kariri. Nipate ex Tuesday nikiwa wombor tiris. Rosa nyoro, fika fiti. Siku zombo tote tunawashombor.
Man, me a look where you there. Your girlfriend know me better than them. Money me a look where you there. Me cause problems everywhere me a got step.
When me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up. Set it, pick up. When me set it, you have it. Pick up. So when me set it, you have it. Pick up.
Nigga, ni chape chape. Chape chape ni setie ni shande shande. Shande shande Goja mapikin baka lale angoka nayo. Tuende down niche down kwa carpet. Bad girl kariri nafanya na come esa. Only fan mindo recording is a videsa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ananyanyanga bila chesa. Number uno mini mzinga na ningam. Nikikama tupotezi idha ati. Number uno mini mzinga na ningam. Nikikama tupotezi idha.
When me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer.
Put your money where your mouth on there. Yeah, that's what me prefer. Set it, pick up. Set it, pick up. When me set it, you have it.
Anpenda nipenda kuzilika, nipenda chicks, nipenda tigers, nipenda hizo hip six, sexy kiwa bam bam. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chop chop. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chop chop.
Kelden
ina dudeda, ay, nina gana mwa, anamba nala, ay, kudade, ay, ina dudeda, ay, nina gana mwa, anamba nala.
Cheki cheki mina we, ha, tuna do the math, eh. Surrender, take over, Joe, angusha mabitha, eh. Baby si ubendova, kwanza venye inafa, si ati na chocha, mina penda hikifa. Ukidigi da digi da pale tu kwenye machuom. Mina sikia sikia, ni kama ni komandom. Sai ni kozon, mamizinga ni za chrome. Manzi unanibamba mahali, nitachukua loan. Na kulamba tu pahali, pale sehemu flani yani. Na utamwaga misi jui, Johnny majigani. Nikimaliza, utasema Johnny ni nani daddy, Harry Krez, ule boyo machine nani.
Anpenda, anpenda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hip six, sexy kiwa bam bam. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chop chop. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chop.
Ay, ay, kudade, ay, nina dudeda, ay, ay, nina gana mwa, anamba nala. Ay, ay, kudade, ay, nina dudeda, ay, ay, nina gana mwa, anamba nala.
If you think this song about your girl, then it is. It is what it is, oh. And the vibe where they run high, what an office is.
DJ Kelden, the antidote.
If you think this song about your girl, then it is. It is what it is, oh. And the vibe where they run high, what an office is. It is what it is, oh. Me be a lice, they should legalize. If you feel wine, 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 then I realize. As you look wise, no they follow lies. But they no go die. We the big boys, and we outside. Dripping like ice, and we on site. They make a must shine, kill a must wine. When she go down, Lula Ice Spice.
She like to party late, I don't castigate, I just facilitate, her voice activate. Congratulate, her life appreciate, it take her anticipate, take her back to me place. We start to fornicate, her legs start to the shape, phone start to vibrate, her boyfriend is suspect, her they assassinate, her this come up with later.
Shikiki.
lino yote temesha. Situfunge muziki, nikonyeshe jinsi unavyocheza. Mina maposta mimi, maposta mimi, mina maposta mimi,
ay, 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 ay.
Mina maposta mimi,
oh, no.
Ex wangu wana date mutu fake mutu sura mbaya. Ah, nilidhani atani play na baby face alipata sura mbaya. Ah,
akumbe muzungumuze. Ah, ati alipata muzungumuze.
Ah, ah, sijui nizungumuze.
Ah,
ama niweke picha muzungumuze.
Ah, akumbe muzungumuze.
Ah,
ati alipata muzungumuze.
Ah,
sijui nizungumuze. Ama niweke picha muzungumuze.
Ah, ndio maana atujawahi ona sura yake. Ah, oh mama, unaposti tu vidole vya
setting kona rombaya. Setting kona ubaya. Kuta kimebaya. Kumbea maulana. Oh yeah, niliamini mapenzi yako baby. Nikikutanga sheri. Chopweke, ah, ukaende mbaba muze.
Ah, ati alipata muzungu muze.
Ah, ah, sijui nizungu muze.
Ah,
ama niweke picha muzungu muze.
Ah, akumbe muzungu muze.
Ah,
ati alipata muzungu muze.
Ah,
sijui nizungu muze.
Ah,
ama niweke picha muzungu muze.
Ah, tena hakikisha umemupima bibi. Asipatwe na pressure, pressure. Mpeleke pole pole baby.
Keldin.
Jioni ikifika mperishe baby. Kabla akupe pesa, pesa. Hakikisho memuweka hivi.
Na seti mkona rombaya. Seti mkona ubaya. Siku taki mabaya.
Kwaza
mkumbea maulana. Aywe.
Akumbe muzungumuze. Ati alipata muzungumuze. Sijui nizungumuze. Ama niweke picha muzungumuze. Jamani mubaba muze. Ati alipata muzungumuze. Sijui nizungumuze. Ama niweke picha muzungumuze.
Why muzungumuze? Jamani muzungumuze. Sijui nizungumuze.
Niache nyashi pite boss kwani mini nugu. Skose nguvu baby girl mi ukula njugu. Niache nyashi pite boss kwani mini nugu. Skose nguvu baby girl mi ukula njugu. Bad to the bone lazima ni kunye supu. Shake that thing hadi upigwe marufuku. Kaende kaende kifo cha mende. Una ninyonya kama maembe na tembe. Game bubu vitu zetu usiseme. Wacha wabaki wakidhani kuna venye. Peleka juu, peleka chini. Usiogope kuu, rarua mini. Ikishika sana, toa ulimi. Sako zikipana, cheza na mini.
ultra maskingo mingi na hizo dead zao ayo selecta goda lafu goda lafu goda tena goda tena goda
maskingo ni
Quello a deista, Emily, Emily, atoti na mebeba, heavily, heavily, anakaka Gen Z, 22, 23, na ule rap openda masanteni, enemy, enemy, bato inadi na machaji, tukime divided, marainfo zimewaka, bansendwa na ya chemist, na tukogwe deji, kekere emusha na Hennessy, tumefika na masenke na masubi, ni legacy, stingon za kiji, za kizing zing, na mapetko, mamati na mambling bling, old school, kama vanda sana vintage, nasikiza maridim, kate na kipri, DJ Dope can just go one by one. Mambo ni vulai, have some fun. Hey, yo selector, goda lafu, goda lafu, goda tena, goda tena. Konza chuma stingoni.
Kupendwa sio sura tu. Jam singi akili chua.
usichelewe, usicheleshe kichele, usicheleshe kichele, usicheleshe kichele. Niweke mbele.
DJ Kelden, the antidote.
Niweke mbele. Usichelewe, usicheleshe kichele, usicheleshe kichele, usicheleshe kichele. Niweke mbele. Chele shake chele, chake shake chele, chake shake chele, nyaka mbele. Apa ni utu chake shake chele, utu chake shake chele, utu chake shake chele, utu chake shake chele, utu chake shake chele. Namba pesa.
Ndo imbana ya 072 ndo mbandangu ya semchwape. Sigara na lighter tunafuliza ruwape. Digaga matawi ya juna puliza zape. Nina dimangaza hali ya chuku liko za mabe. Tuko chini kwa chini situ kwa chini ya mnazi. Ching na chingli steams na panda na ngazi. Leo jumapili mbili baridi baada ya kazi. Na ingia keja ni kondi na shangaza shangazi. Na usichanganya makazi bosi ya napiganga kelele. Jikate makazi bada na chelesha kichele.
Nye kambele. Na usichelewe, usichelesha kichele, usichelesha kichele, usichelesha kichele.
DJ Kelden.
Moto ni mkali kabisa mentali kali kali shama penzi ya menishika over me. Moto ni utani pele kama nzako na ningene kajisi unakoselereka over me. Juku nye fridge shika ubaridi ukitulize. Tembea na pepo pupomba ya tuupulize. Sipa kupanga nyumba yako wasiulize. Chana na DMs kakuna swali weniulize. Mini na speedy mama sobe da tekize. Ini ya sali na lido na nyuki msikatize. Nikiwa mbali wetu mapicha nijimalize. Nile nishibe kasema mama nisibakize.
You are not the bestie, we are not the bestie. Which is the best thing, sini marafiki my bestie. Wow. Wamebaki na eti 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 Johnny my love na kupeti peti eti nyama yangu shida nini kuimarineti kileleni baby girl be my guestie ma keen experience shows and show maneno mapya sina siasa kwenye mapenza inati na vina I say kama jicho linavyohitaji kopi I say ukifilisika hisia Johnny kopi I say sina riba kitobo ni kazi yangu kuziba
da, 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 da.
Nyashi for where I did drink o kokoro. I did for river, they cast in my net. You decide to show your bololo. Waiting I no do for you. Now waiting you want, I did do it times two. Mana, emere no me for choco, they love for piri. Nyashi na nyashi, nyashi na nyashi, nyashi na nyashi, yo. Buresi na buresi, yo. When they're big, you're small, yo. Nyashi na nyashi, nyashi na nyashi, sitirechi makisi yo. Sitirechi makisi yo, ite enta ma eyes yo. Shiki na yo gilori, shiki wea. Shiki na yo gilori, shiki wea. Shiki na yo gilori, shiki wea. Shiki na yo gilori,
Pepe,
Choco me love for days. No me too, pepe. Are you gonna say I don't miss you, pepe? She make with the move, pepe.
Of course you're my girl. Come a lot of our neighbors on my car. And I will use the rubber and the nylon. Then I fly you back to Niger by dawn.
I got you cool now. Me are there for you and no long go. Like them rip you come out for nylon. I don't book apartment for nylon.
Waiting be up tonight. I day Yankee tonight. Make a play with your be tonight. Now me and you tonight. I'm so angry tonight. Make me happy tonight. If you smoke back it tonight, then I go give you back it tonight.
Oh, pepe. I'm feeling good, pepe. I know if you feel it too, pepe.
Did you shut skier? What that, please? Kukwanga badu na chuklo wa madam. So anguka nao itabaki mbilo na vada. Anguka nao kako s-
DJ Kelden, the antidote.
Nujusha skia. Nujusha skia. Kwa dad please. Kingia ni kublast. Kukwanga badu na chuklo wa madam. So anguka nao itabaki meflo na vibe. Anguka nao kako single for now. Mdagi mdagris ndeja patikani. Adi late night sa sita ndo tani wai. Nikupini location na nkofana na hii. Sukate call niko chomba ya G. Mina juwa utakuwa mpirizo reveals. Aja ni kushow kwanza form ya didon. Nisha shikampua na tuende chini kwa chini. Akiwa adi na mini. Setu nasikiza Shin City tuna feel free. Take a video na upost pale NGC. Jina ni Cantel kurapsi ni talent G. Anguka na anguka now, check it. Anguka now, turn the down low now. Stand up to your feet, mikono juu alafu click. Tuliza pesa alafu, one leg. Anguka now, one leg. Anguka now. Anguka now. Anguka now. Anguka now.
Anguka nayo kama uko na new cut. Anguka nayo kuna party na magwash. Anguka nayo round 2 kwa hii bash. Anguka nayo ati, anguka nayo ati, anguka nayo. Anguka nayo, anguka nayo ati. Ati, anguka nayo. Ati, anguka nayo. Na katika msupa we banjuka. Cheza chini kukwendezo mathuta. Anguka nayo baby galusha itika. Mdagi mdagi matisho za wadagi step. I'm a darling, tambu serikali, juni serikali, tamka asali, simna joni nani, flow mshati, ki, don medunga apo dauni, chi,
Kelden,
kuteki wapo wa deli mi, ti, haha, skia, beba, anguka nao,
anguka nao,
anguka nao.
Kelden, the antidote.
Tell me where you go, girl. I need you here right now. Where you go? Hide me spirit, hide me soul. Stay in me heart till the sun down. Bum bum sweeter. Take it away.
that cash to see the land. Make I give you my tumbele. This is she you there.
Nilipofika mimi mwenye Taputa pesa mwenye mihela mwanamke ajilete mwenye Ni wapi huwelewe Ni kufafanulie Mazo mimi sipandi uba Sichukui fair na kanyaga mafuta Luga yangu ni fedha Nikitaka mpya na mashine na nunua
Usinishike bila do Ndiyo moto yangu Wanajua walio jaribu kitambo Bila do Nina songa kando Najichomua nina Usinishike bila do Ndiyo moto yangu Wanajua walio jaribu kitambo Bila do Mimi hunipati Siwezi tena siku foti
Kelden
Unasema unanipenda bro Bila hela Very dangerous Uogopi kutendwa Jaza mifuko Upate confidence ha, Siwezi tena Badili tendo Kama ni pesa ya mejaza mapengo Mwenzangu najipenda Twende madimbo Jaza sindimba Kwa kweli mimi sitakula I love you Kama mapenzi ni matamu Yapeleke ya andike kwa vijitabu Nisawa mimi kutofikiria Usinikaribie
Usinishike bila do Ndiyo moto yangu Wanajua walio jaribu kitambo Bila do Nisonga kando Najichomua nina haribu mipango Usinishike bila do Ndiyo moto yangu Wanajua walio jaribu kitambo
But if I climb the train, he don't pass you. Travel around the world, no, I ain't found you. And if I catch your plane, he don't catch. And I hope you gon' fly away today, IJ. Yeah, I hope you gon' fly away today, IJ. But you know, say I fly. Yeah. So no, they rejecting me, oh, I'm calling. I did try. Yeah. But you know, they getting me to Bangkok. You go like fly. Yeah. Allow me to spoil you with my. I'ma hold you down, no. Bet you never met that girl. You go wife up, and I'ma hold you down, no. Hold you down with no excuse. Nobody be damn you. Bet you never met that girl. You go wife up, and I'ma hold you down, no, down, no. American love, girl, you go to Tokyo. Anywhere you want to go, anywhere you want to go.
Nilipanga nitapenda. Nikifika miaka 20 Hivi sasa 18 Sijui nimepatwa Nilipanga nitapenda Nikifika miaka 20 Hivi sasa 18 Sijui nimepatwa nini Kuna mtu na mpenda Lakini sijiamini Sio kama najua sana Kumba mapenzi ni nini Ananitoa kwenye malengo Sikupanga kuingia kwenye mapendo Ananitoa kwenye malengo Vitu vyake navutiwa kila engo Mimi afadhali
Nikachukia mapenzi,
mwenzio, mwenzio, usini umbuwe mwenzio, nikaza na kilio, eti ndo kiingilio. Ananitoa kwenye malengo, sikupanga kuingia kwenye mapendo. Ananitoa kwenye malengo, vitu vyake navutiwa kila engo.
Chapa dimba, dimba na kapeng choka diva, dimba na kakwela kameiva, dimba tunarola dikwa dinga, dimba mechi dimba, dimba na kapeng choka diva, dimba na kakwela kameiva, dimba tunarola dikwa dinga, jo, man of the match godi tena waga champe, wote ni mewa catch, ghetto youth na mabombe, Nairobi na Iran na wasupply madebe, so baby girl ebu pop. Yo champagne sisi deny jo superman nice walai kastana gal na kanapenda futa lazima lip gloss after choku wa shashash alafu ziki nice ana feel kuni shuri anapenda venye miwa na gonga short on target hivi kama madonga akakapenga napenda kuzitoka na kanapenda mukuchu na kuwachocha Alafu tunachapa dimba Dimba na kapeng choka diva Dimba na kakwela kameiva Dimba tunarola dikwa dinga Dimba mechi dimba
Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda soka napenda toto chupa na haga 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 haga.
Keldin DJ Keldin.
Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda soka napenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda we mapewa taco. Kwangu ni clean so butafagia kwako. Ni kuje ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na my dirty version. Nili jam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango wako wakando. Tunapikenga trio sam tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy manzi yako ashanipenda. Mtoto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Napenda kuzitoka TikTok na konga TikToka. Big Boka napenda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomba. Big Boka napenda kuzitoka TikTok na konga TikToka. Big Boka napenda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupelekwa hizo klabu. Mina taka jo a trend. Akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai. Mavitu ni vulai. Sivei ni meapply chali yake na mjoka.
Toto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Big Boka napenda kuzitoka. TikTok na konga TikTok. Big Boka napenda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomb.
Which kind of life way I never see. I carry God so I fear nothing. Steady increase in the commas. Comma, comma, comma. Original no be parody. You know it's clear for your memory. Whether now winter or summer. I did Papa does drive on now. Living life. See my fire burning bright. Within day inside me. Small way day my feet. They never know I color. Do the move fine. Check and balance. Everything inside my mind daily. Trust me, you can't fool me. Energy don't got logo. But I'm friendly and conscious. I'm allergic to circles, so I'm not ready for confusion. They're telling me make I show love. Stability on gonna. Everything a connection. I'm not ready for confusion. Things happen inside life. Try that to make I live my
my sources of for me table for me sati my sources kugame my phone sources yo Ores bing bing ugo baya bing bing bang bang baya ya. Bing bing this door Ores
kano got my sources of for me table for me sati my sources kugame my phone sources. Ozambe,
furai, ya mboza kwe marira. Ozambe, bizibu vyo vye marira. Me, mbozi ze kabia. Mbozi ze kabia. Me, ajiwe ye soza. Ajiwe ye soza. Shukura, wena msanze nga kirira. Nga kutefene kwa sike ni ulash.
Ozambe,
mbegena.
Ozambe, bambigena. Ozambe,
mbegena.
Oza, oza.
Oh,
Zambe,
muto ndekanze tonyambula ozinango mulalo womala kwepu bya byakunwa mutigwo woli na mpenkoni waiga mazino fumita masonso
adededen madendo dambedenda budaten medudide badida kobobira mwabuden nedundo dobudungo bodi madodeka pe oh zambe ina misante na mechanja mena kakunene migaza misana mponya ina misante na mechanja mena kakunene migaza misana mponya
Kanoko masonses, ofumita bufumi santi masonses. Kukame mafonses.
You know, yeah. Oh, yeah. Alo.
Yeah, I already know.
I know you feeling me, but it's too funa kufumita. The pressure, yeah.
Unasema ingine nenda chain very fast adi rangwa Bada na mastim adi rangwa Gwete zimishika na sitemi ni mapema Ndoku siki tiki 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 tiki
Vic tuende
Yo yeah
C-Draw very nice
Kama sauce win the boss win the
Rangwa Bada na mastim adi rangwa Gwete zimishika na sitemi ni mapema Ndoku siki dims unasema ingine nenda chain very fast adi rangwa Madi rangwa, gwete zimishika na sitemi ni mapema Ndoku siki dims, unasema ingine nenda chain, nenda chain
Aluta irudi na isoze, shisha mina dai kuivuta
Adi rangwa
How die boy maskini, nanginyo unalia unadai
Adi rangwa
Tashi mikrom na mamzinga na mavila na kitipa majani vajinyuri
Adi rangwa
So nagaivisha na mamkula mechitipa na masemu watabaki zilipuke
Adi rangwa
Tuna leaks, nacheza na teeth Kame piga squats, kakona bunda legit Resho ya waist, nalinganisha na hips Tunika snack, naka dembu kana deep
Fine, thank you, wini malinde Tulizaliwa kisneeze and the universe Bless you, face card spot on Kamini kwa bottom, makuchani mastikon Kibeti ni astoko na tunaziwasha
Rangwa
Wada na mastim, adi rangwa Gwede zimeshika na sitemi ni mapema Ndoku siki dims, unasema Engine nenda chain very fast, adi rangwa
Wada
na mastim, adi rangwa Gwede zimeshika na sitemi ni mapema
How pretty is your neighbor Juwangu Johnny Ben Jana saba ili ni bamba Venye bana li bend Nilizubali ya denda Kizubi zubi gang Nilicheck nika check Again and again She's a ten Kame Eva Kasipo geuzo kataungua Nika diva Kana sumbua Kana fanyadi mina shiva Na sina kiwa Mina cheza shua Kata jipa Suna nijua Bang check confirm Nishake mpaka tam Na venye joka meva Kame kaa Kame ni jam Na bado si jangam Mataka ni jina ya gram Na inafanya na jam Bana inafanya na jam Taki na kati taki taki mina taka sana taki nataki nataka kukujua sana chini ya maji taki taki mina taka sana taki nataki nataka kukujua sana taki na kati taki taki mina nataka sana, taki nataki, nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki, mi nataka sana, taki nataki, nataka kukujua sana. Mana tipsy, fetish yangu wa gafani, yani bora kona bunda dredi na ni mali safi mtoto wa nyumbani. Short and sweet to be sexy, she be my queen. Kana dunga dera, kana taka mini cheki. Pale kwa hip kakitak, mimi kuisha. Kwanza kakiuma lipsy, mika shani bakisha. Sai mina sip, malika menifikisha. Nona mini kichizi, msupa ni bang check. Confirm, nishake mpaka tam. Na venye choka mevaka, mekaka, meni jam. Na bado si jangam, ataka ni jina ya gram. Na inafanya na jam, bana inafanya na jam. Taki na kati, taki taki, mina taka sana. Taki na taki, nataka kukujua sana. Chini ya maji, taki taki, mina taka sana. Taki na taki.
Plenty scores, yeah. Say they no believe us, yeah. When I got they bless us,
when I got they bless us,
your mouth is sharp like scissors. Say they try their best to depressure me, but I live my life as a nobody. I live my life cause peace of mind is underrated, though. That's why I'm patient, though. Cause I know my time is now. May nobody wind me, oh. Peace of mind is underrated.
Form 4
Hello.
like a boss.
Antaka this, antaka that, unasikia hu baby girl, anataka kitu kaf. Anapenda muku chua, anapenda cash, na anapenda jugu seti kabla tu anze ku. Antaka this, antaka that, unasikia hu baby girl, anataka kitu kaf. Anapenda muku chua, anapenda cash, na anapenda jugu seti kabla tu anze ku smash.
Atika napenda muku chu, sema cash. Muku chu na mashash. Kanapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu ana blush. Kanapenda muku chu sema cash. Muku chu na mashash. Kanapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu ana blush.
Leo ni weekend ina gala mekama. Na denim set ya na denim calf. Tuko era za mababi wala zime nice. Wapo wani wa seti na wote wamevai. Your body body fine, your body body good. Unafanya niwe brand everywhere in the hood. Ninapenda uki when inapenda ziki move your body.
Hello, good jena safa.
Leo niko busy, wapoa ni wawili. Moja ni stud, mingina medunga mini. Na ni masos, wamejipin fiti. Hapa ni trio sam, tukisi puma heni. Nijizi tu ni mekosanisha makapo. Cheki yo, tunga mpoa wako. Ukini cheki, buda acha kufambo. Ukujoku na njeve, kanadai kugado.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tutu kaf. Anapenda muku chua, anapenda cash. Na anapenda juku seti kaf. Na tuanza kule kule.
Quick, you gotta see what I came with. Make quick, make a divide you and Andrew, I've been with. You tryna leave, jump, make quick. I say you did what I did, liquid. Shut it, open your gateway. Make I know whether we day on the same wave. What are you on tonight? Girl, you look good. I know anytime you hear that. Now you are hearing it from me. It's a different vibe, so me not care. Who you wear with? Who you wear with? Who you plan to be with in your reach? Baby, hug it, we be on it. Baby, fall with me. You tryna leave in a rush. No, they leave me on. I believe in lust. Make a no go down and peel off salt. I dey try believe in love. You no go easy, no. No, they leave me run.
DJ Kelton.
Make way. You gotta see what I came with. Make a divide, you and Andrew, I've been with. You tryna leave, jump, make way. I say you the water, you the liquid. Shut it, open your gateway. Make a know whether we day on the same wave. Make a rubber dub style, you in it. But them in the sun, let me need. I know that you can feel it. I wear like pajama, so me not care. Who you wear with? Who you wear with? Who you plan to be with in your reach? Baby, hug it, we on it. Baby, fall with me. Try to leave in a rush. No, they leave me on. I believe in lust. Make a no go down and peel off salt.
She on the
believe in love.
Got my sauce in the sauce in the
money, man.
No, they leave me on.
Dipsy G.
Vidro.
Big Baba.
Doku Dojo. Doku Dunda. Wikedi nani Bambi aga Dunda. Doku Dojo. Doku Dunda. Tok moja ni meshanza kunirunda. Doku Dojo. Doku Dunda. Wikendi nani Bambi akadunda. Doku donjo, doku dunda. Tok moja ni meshanza kunirunda. Dania
chika singo.
Nimedunga bling moja nono hadiwezi kujikunja. Doku donjo, doku dunda. Nikichuna kandovu ni wapini likasunda. Nimekula fiti, nimedimbuka. Nshakula kikitu, zimeripuka. Nikabole ya tennis, jo vile tunadunda. Tenje natumia ni matunda. Single sikai tena na tresuda. Ule ni nani kokona akona mbuda. Alutane na donjo kudunda. Nyongiwe dims taki kuchomeka kucha.
Yo, gota, gota tena. Strictly makwela, no ata tenda. Gota, gota tena. Strictly makwela, no ata tenda. Gota, gota tena. Petit do ina weza but big indio na penda selecta. Nini zona cheza, commission drone mboka wese matwekia Lexa, one lege, twende, nusha mkono, mbele, gat ni a, lele na kwanga fiat, sele aluta ina, donjoka, wet fine, roiko, rainforza kizing, nazime ntoka kia maiko, chingri kwe the big baba kwa disco, nina osapere kangat, na wote onitwa shiko, shiko wa nax, shiko wa kiambu, shiko wa juja, shiko wa embu, ha. Kuna shiko misi juu ye udu, nya, itafanya rura show na kuja very soon.
Doku donjo, doku dunda, wikendi nani baba.
Anaero es un kejoli dongimana. Anaero es kejoli dongimana. Singorito da onge gimaluoro makatundi kiruto. Analando nyinge
Bien Martin. Bien Martin. Bien Martin. Bien Martin. Bien Martin. Bien Martin. Bien Martin.
Chapidi, what are you in your polo? Boda, what are you in your polo? Wabiro kuo mwolo, wakelo nuwe ngolo, wachondo nyakangolo, watingo yeso malo. Kikalo rangue, kanyomo satudo jakamolo, mano sipna maratari, daka kale sama kalo. Ono mane polo, ningi mondo miduom, yeso ndo na polo, omia weyo kolo.
Nani follow manze kama jiza disciple. Rapa round emi na kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatike mamboch. Kaningoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph Jones. Kaze nyukto pizo kwa roundi huko New York. Niko insecure ile design ya sauti sol. Mademu ameparaka dansa wa Willy Paul. Kwela ni nderere nderere ya lafu ball. Roll model wangu manze si ni Brida Law. Nikidai tambla new press major Joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Kelele za mkun bado zipasui cho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Kelele za mkun bado zipasui cho. Eti tulienda wapi situ kwa jibaga jat. Tulienda wapi situ kwa jibaga jat. Ai, jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi situ kwa jibaga jat. Hey, jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi situ kwa jibaga jat.
Mulango kubwa kuna rumo kichoma pole ya zima man. Dawa ya mwizi ni teke ndo ponyo na migo. Taktiza movie toka mbioto ne kivumbi. Tukifuate yo kivuli mtu anavunja vifuli. By the way sufuata dingo kama mbuzi gang. Furthermore pono chomwe na mwaruba ini bang bang. Tukiwakisha kwa toja kuna black shang. Tabu tachisha istoru na lipisha mitiani koinange waja. Fise tulikulanga chuo kwa toilet wa money rock faster. Kelele naifanya na vipengele na madabika ni mende naenda kukisleo kameno tatu.
Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Katoliza tuko wapisi tuko jibag.
Them not ready for this. Empire government we are set the change. From the start, from the beginning, lyrical confrontation. Them not ready for this.
Them better know how we are on boy.
Ooh, mother again.
Empire on boy. Them better know how we are on boy.
Ooh, mother again.
Empire on boy.
Abusa nuka clap it, clap it, clap it, clap it.
Empire on boy.
That's why we are boss it, boss it, boss it, boss it.
Empire on boy. Bunny and Clyde in the business. Pack a penny, no talking foolishness.
Never tag, but we.
But we no business. Must have your PS, pop play bad, came on shows list.
Bobby, you are the bullet, you know me are the gun. Them by yet you better no blood a go road. Cause you are the queen and me are the king. And you know till the end we go sit down on the
throne.
Not a crime scene, Bambi. Not the street, the jungle concrete. Dancehall queen, come see down and wine for the king. Before see another crime scene.
Them better know how we are on boy.
Ooh, mother girl.
Empire run boy. Them better know how we are on boy.
Ooh, mother girl.
Empire run boy.
Abusa nuka clap it, clap it, clap it.
Skiza, magi magi. Skiza, magi magi. Skiza. Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakaukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni. Nakauna rada basi sayo menino.
Nakauna
kopi basi sayo menino. Nakaukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni. Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakaukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni.
Where you at, nigga? Niko na form now you know. Then I'm a JP in my dome. Sign kona do this. Ladies wanna go. Jo before walikuwa wanasema na wabu.
bandits and bandits. Buda tubaguya tia nani ndio nani. Na kama dubene za feel niko lucky. Mob tezi nazo uliza hali chaki. I just stay to the facts kwa hii rap nita honga. Na bado namli analia niki songa. Mko wa kando yangu anajua minyo donga. Lisema niki hit ndio ndazidi kuwa akiwanja kila saa ni minyo. Na you know hakuna rade manze for misha ni bo. Na you know I really love you atakani na ignore. Na you, na you, na you, na you, na you know. Na kauna rada basi sayo menino. Na kauna kopi basi sayo menino. Na kaukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni. Na kauna rada basi sayo menino. Na kauna kopi basi sayo menino.
I need your loving. So fresh, so clean. Love me in and out. I'm feeling lean. And I'll be down now. Anytime you call me, I'll be down. I'll be down. Because I love and I love and I love and I love you only. Because I need and I need and I need and I need you more. Yeah, you know I run and I run and I run and I run. Fly with you, fly in the sky in the night. Hold me in your arms and your love and light. I'm on your wave right now. I'm on your wave right now. Yeah. I'm on your vibe now. You got me on your side now. Yeah. I'm on your wave right now. Unconditional, got me living softly. Yeah, yeah. Love me judge, yeah.
Love me tender.
You know your love turn me up like Nepa. Anything you want and I'ma do whatever. Because I love and I love and I love and I love you only. Because I need and I need and I need and I need you more. Yeah, you know I run and I run and I run and I run. Fly, fly in the sky in the night. Put me in your arms and your love and your life.
Michelle, baby, last night with a big bumper. She said she had a man, but she still gave me that number. Be like she know, say I did mad. Weakness for the biggie bumper, you know. For the biggie bumper, you know. Yeah. So what about the vibe? She just nice. Tell me what she like. She got a man. She think twice. Face fine, say the face fine, yeah, she fine, of course. She did talk much and I'm quiet, of course. Perfect combi, she did do me things and I can't deny.
Perfect combi, slim waist, bumper. My face, perfect combi, she did my waist. She don't look anybody face. Perfect combi, slim waist, bumper. My face, perfect combi, she did my waist. She don't look anybody face. Perfect combi.
Me boy, I come in move, cock, cock, cock. Anything you didn't want, want, want. Now, baby, I'm a top, 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 my mother.
Cock, 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 cock. Girl, I'm looking at your front door. Tryna give you everything I'm on. If there's anything you need, just call. Wah, wah.
Girl, this touch you got go sweet, though. Make a man want this, time for real, though. Make a know what's up, what's the deal, though. All you want, what's up,
so what up, what up, what
up, what up, what up.
Mana, mana, deep CG, spoiler 43, tuko na like a boss. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Mana tipsi kufinish kumalo. Na masani riski kudunda kudonjo. Zon tuko on na tuko juu ya mangango. Magode chok na ile kwela no no no. No ukundo haga na haga. Bigi bamba wa baba sana kwanza mapacha. Ziwa tupisha rada. Cheki ndukala tupenga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba wapate tucheda. He's taking you for lunch na you're taking you for granted. Yani for money unapembu dapu na ena bant na jakam. Sasa unangushi ya champ ya TFWB. What the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo.
kinza kijo kwa beat me you kill me umada. Na siku zote suna jo spoiler ndo papa wapua kila rima wanalia sindo anataka. Uliza mana tipsi vile si huwafanya. Cheki kama niluku napiga diriba fresh. Na kili kijo kwa pori nimejipin mabenz. Na kaka nika browns kumlazima nika test. Na kama akuna kwela is a pass to the next. Is a leo ni kufinish kumalo. Uwezi ni getu kinitresadi kwa bando. Kuwatokea na watokea na kiprado. Ni pack and chill ni kisip yangu ha. Ati
leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo.